Deugal to belabe hun non ko wadirte do lawol finatawa adaj en tirwak no filona do na noy wono deugal finatawa ngal belabe ngal wat
commence d'abord par la
demande du fudirtana jamgal deugal ndeni suka debbo on jabi nden cede deugal den gaddete no wodi ko wite walisi kominen belabe min noddirta saksar to lenyi gondu ibe noddira dum alkilla wodi du hunde fu ko wite koltal non dun jewtana hedde koreji gorko bango on harto sigila koreji debbo bangeteedo on do kam woni gadol suudu bellabe dun e pede mudum
comme de courant
adaji god kany e fi jamani nati e kulle meden finatawade enda hada dewgal to mabbe kambe bellabe enda ni wayla ka feysoda
c'est à dire même si o
no wodi hunde jamani ko watta der mun no wodi ko dawtani finatawa e adaji din fa hande kan won dawtude bangaade on do njolo ba ko sendidun sedda kamon suudu bellabe en debbo on jeydum hanu fayde no bangete yarede togonom balde keddide to mabbe o watta dum den jemaare bangangal suudu makko dum nyibete jombeje on wara wala to bangaade om o hejja dilludo hawtade e higi ko dowtudamo
nami o sezami
wakagol ka fayi takubai kanye wadde bornande fina tawade enda gorko dewdo o dun na jaya e nesu kanyi e nedi fina tawa bellabe on endang senet wadi dundu wadi siyade maudo do fi lata de mokyo lata de maudo cheni inchirwak
no wodi o hokete takubayi o watane kolte o mele metalol hane jonkai o yotake gorko noni wodi du gorko hana hepude jogola
kango debbo jambaje dewlado no wodi pede e male ko o watto azara agak yo baylo debbo no enna kango dowtirto bangaado daade suudu mudu
demukema amati minen goni pedobe bangaado min gattana be kaddula bellabe min gattana be koge e kodi e pade minen kabbanta be alhinna minen yamira bangaado o doytano ngoriko o joddo jam der suudu makko
elene debbo bangaado hoti suudu makko jonka hakkude lenyi diddi kay woni ko waddoto jamiroje gan jonde jam wada hakkunde gori deki on en.